Te hiku o te ika, wakarongo tonu mai.
Ai, hoki mai ana kia hau, a mihi mai kia koutou e wakarongo mai ana kia hau. Kei konei taku kai kōrero a Peter Kitchen, kei tōna ne mahi i tēnei wā he rongoa Māori kamutu. Kei konei e ia, wakarongo tonu mai kia māu e kōrero ana. Tēnā koe, Peter?
Tēnā koe, Gilly. Uhu, tēnā pai o te hau i te oneroa tohe nei. Blowing a gale, but the kōrero mō Tāua, we were at Ōtiria Marae 2 weeks ago, and there was a Māori rongoa convention, I suppose we call it, e nui te hui nē mo te mahi o ngā rongoa, and there were healing people from all over the motu, invited to come along and meet and look at what we could do to set up a whare wānanga mō rongoa mō tātou i ratu e te nāpu i nui tonu, ne?
Ai, ka mutu. I wēnā kōrero āu, e pita, e kanui te hōhonu o ngā mahi e mahi ngia nei koe?
Ai. Te kōrero pēnei mō tērā wāhanga, ko te mea kē, ko wai, te tangata, e mahi ana ki ratu e tātou marae, ne? E hihi ana mātou kia hoki atu kai mahi rongoa ki te marae, kia haere mai wa tātou kaumātua koe ki te kōrero, pangahua wa rātou wāwai ki ratu e te wai wera, me te kawakawa, kia tangua ia ngā mamai ki ratu e wa rātou wāwai, ne? Me te romiromi, me te mirimiri mō rātou, kera te mea hihi ana mātou, kia hoki mai te mana ki te marae. We were looking at what we could do. Hone taimoana set most things in motion when in the hokianga at the Rāwene Hospital, where they've got a little marae there, and a little whare karakia there. And the people can come there and just sit, kōrero, play cards while they're getting their feet miri-miri with this kawakawa balms and stuff there to just rub and get the reflexology is te mea o te pākea e runga iwa rā te wāwai. So what the kōrero was about setting up our own mahi ki ratu I te hiko o te hika, ne? It's just going with Dr. Bruce, Auntie Keita, Auntie Louie, Wena Mea, Nancy Keller, they all set up Ngāpu I Nui Tonu Mō Rongoa, Percy Tipenema. And so what we're trying to do is, because they are now still active in the sense of Auntie Louie still around, Auntie Keita's still around, and so is Nancy, but the others have gone. So we're trying now, Teresa and Joe and Tohe Ashby, they're putting together a group of people so that we can work with the DHB and the PHO to further our rongoā Māori, because we're not trying to take the Pākehā medicines away. What we're trying to do is say, look, we can enhance our people's wairua and their mātauranga and their aroha and manaaki by utilising the things that we were taught. And so we're running our last books of classes last weekend at Napa. I finished my last class there. I think Tohe's got a few more classes to run. But te mea nui kia a mātou tamariki, mokopuna, that they are also catered for. And the best place to do that is on our marae. We're finding now, you know, there was people there, e mamae ana rātou, ko te tangianga, ne? They didn't know how to deal with it. Now, e tai o ngā whakaro pēnei, e peha te whānau, e mahi atu te mahi, e rata te marae. tēnā kore rātio e oti te kōrero, e te taumata, e te karanga, e te whakahoki tū te utu ke ngā kai, ngā mea ke hea ngā hua morata.
Mm.
And so, it was really quite sad that a lot of our marae don't have people now there waiting to be able to help our angihanga or our group where people have passed on. It was really highlighted. And so hopefully in the next year, well, I'm not sure the time, Teresa Hart, Tohe, SB, Joanne Murray, and a few other people are now prompting us to say, hey, Oama, we need a wananga, we need a place where our people can come and learn all about the things that pertain to our people, and their needs. when we look at who are the people that are left behind. Now, Opineha Murray, he's up the top there, we know that, but who else do we look for? And that was one of the things. Where's all the people? Mm. Who are the names of the people that we can ring to get that guidance? Ne?
Te mea nui e pita i tēnei wahanga o te ao i aiana, ko mimiti haere ngā tāngata o ngā rohe katoa. Hara te mea i tēnei wahanga i a tātou e nōnō nei kone ko ngarongaro katoa ngā kaumātua me ngā kuia. Kamta ngā mea haere ake ana i aiana e hanga kahore mōhio tika ana ki ngā kaupapa o ngā mua. Kamutu e kore mōhio e tahi, ngari te mea ke te mea noki kia tātou e tahi ngā iwi nei kei te mahi katoa e kore taia ki te haere ki ngā marae katoa i ngā wā e tangihanga e pāmai ano o kiwe tahi o ngā mahi o runga i ngā marae. Tērā te mea pake ke ana i Waenganui a tātou i aiana me āta titiro ko Waimanga mea e wāte ana.
I was there. Kororau te taitanga i te kāinga, rā? Anna Rurepa?
Ai.
That's the sort of fella we should be having wānanga with.
Tino mōhio nei, ngari.
Te mātauranga.
Mātauranga ke iaia, ngari te mea. Ai. Te mea ke me kōrero pēneu ki a koe. Tēnā koroke, mōhio nei ki tēnā ngari hihea nā nuea ki a mōhio no te aupauri i ngā tikanga mō rātou ano mō ngā mea e haere ake ana, ne? Ko tērā tōna ne kaupapa e whiti mai anei. Ngari ki te uruatu koe ki aia, ki a inuatu i koe ki aia mō ngā mea katoa, tēnā pē ho mai nia ki a koe. Haua.
E kōrero tu a ia i te hautaiwa. E moena e ia te wakapapa o te tangatara.
Ai.
Ko te noho o te tangatara ki a Whirinaki, ne?
Mm.
E tonu ana, e te tangata e takatoa ki te urupā e pārengarenga, la? Ko te hautaiwa harawira, tēnā?
Mm.
Ai. Nari te hautaiwa, te tangata no Whirinaki, ai, ko tēnā te tangata e oma i runga te one. Nari, e titira ana te tai o ngā tuitui nei o te Mātire Hoff, te kōtiro o anti, ko te etana, ne?
Mm.
Anti Anima, te rā te kōtiro?
Ai,
well, te Mātire Hoff te ingoa. Me puka puka e he whero te puka puka ra.
Mm.
And in that book is a writing about te hautaiwa. And so on the 7th of March 2020, hopefully a lot of the stories are going to come out. Ngā kōrero pēnā ki a te oma ne, mo te kumara, te tai o ngā oma ko te tai tamariki. There's a special rate just for the young people.
Aye.
And that's a part of the five-person relay, ne?
Aye.
But it's going to be a special run just for the young people. And then there's the open relay. And then there's the marathon, the ultra, based on Te Hautaiwa. And then the half marathon.
Aye. And, oh, well, Peter, E ko taino ki te wahanga ko tahi te haora mo te tahi te kau kamu tu ka rekai ki te rongo te iako me wene kōrero. Ari ono e wāno ka kōrero no tāua, ne?
Ai,
ngari ka pai ki te rongo te iako e, nā, ko patere mai te ua i muri whenua. Mō tēnei wāanga o te rā. Ngari mō ene kōrero, a pōpō ne ka kōrero no tāua, ne?
Tēnā koe.
Ai, tēnā koe, Pita.
Iwa tekauma whetū, ira tahi te iarere. Te reo irirangi o te hiku o te ika.